kwashe abatina musire mo kimenashe uri umbute uri munzu twe hanze isuri imangwesu yagure metashe nadie bele uzaba zemere icyo ifuza no amutiza ubujene itira hure nigikame nubundi shida nizashira
Because when I love